Gavumenti ekoze ezimu ennongoseze ensaamusaamu mu kwongera okunyweza obuweereza obw'okulwanyisa obwavu ku miruka wansi w'enteekateeka ya Party Development Model nga balungamya enkola y'emirimu ey'obubiina by'obwegassi SACCO mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu bikyusiddwa bijiridde okwefuna okwemulugunya ku bannayuganda nga bagamba nti enteekateeka ya gavumenti ya Party Development Model nga bweyalambula omukulembeze w'eggwanga omwaka oguwedde yabuutikirwa kigambo buli bwa nguzi, obusosoze mu ngaba y'ensimbi n'okwongera okutema ku ssente ez'abantu abaali baganyuma mu kaweefube ono okwosa obutamanya bulungi obutasomesebwa kimala ku nteekateeka ya Party Development Model. Akwanaganya enkola eno mu ggwanga na Dennis Galabuzi ategeezezza nti enkyukakyuka ezikoleddwa zigenjereddwamu okwongera okuteekawo obwerufu n'akasanga buli munnayuganda aganyuma mu kaweefube ono. Mu bingi ebiteeseddwako kuliko omuwendo gw'abantu abagenda okuganyulwa okweyongerako nga gavumenti etaddewo emiteeko gya mirundi ebiri egy'abantu okuli omuteeko gw'abantu abayiiya balina bizinensi kw'ossa abantu ssekinnoomu ne bategeeza nti kigenda kusobozesa bannayuganda katasanga wabeerawo abantu ba bulijjo abafuna zi SACCO bayita resident SACCO kw'ossa okulonda obukulembeze obwa zi SACCO olwasooka ne kusanyuza 13 omwezi ogw'omukaaga ogwa 2026 wagenda kubeerawo enkola ey'obutagumiikiriza buli bwa nguzi mu nteekateeka n'okusomesa abantu bwe bayinza okutambuza emirimu gyabwe awatali kusanga kusomozebwa. Babadde ku Media Center era nga eno Edward Kakande omu ku bawabuzi ab'enteekateeka ya Party Development Model n'eggwandiisizo yaalyo bakiragamba nti kigwanidde bannayuganda okutegeera nti ensi egwana okuteekayo ebirowoozo nkulaakubona nga zino zibazize olw'okukyusa obulamu obw'abannayuganda.
PDM SACCO kitongole ekiwola oba ekiyamba abantu okutereka ssente ate era kikozesebwa ne ku nkulaakulana mu muluka, n'olwekyo okugireka mu mikono gy'abantu abatono ab'olubato tekiyamba kubanga luli abakulembeze be mbadde mulaba mu PDM SACCO nga baalondebwa enterprise groups zaabwe. Kitegeeza nti abakulembeze abali mu SACCO eyo baali baalondebwa abantu 15 bokka ku muluka omunene obuyinza okubaamu 10,000 ez'abantu, n'olwekyo twetaaga okuddayo okulonda. Era kyava ku pulezidenti obubaka bw'abadde ng'afuna amawulire ng'agoberera empeereza eya PDM